Decipher.
Pages Simon Blazer.
Middle B.
Tululu. Tututu. Tululu. Oh, Mungu alipoumba dunia, akaumba wanadamu. Hakuna kaikopoa, akawawekea utamu. Midomo lipsi za denda, nazo akawawekea, ili isilete shida. Na mate mate akaweka, mpenzi ndomba fahamu, wendo wangu wa muhimu. Ukinacha sitodu, natamani tuni kuchumu. Uwazulia nishihamu, kutizama, mdomoni nikuchumu. Niko moto tinetipu, mikwa kondo nishazama. Mdomoni nikuchumu. Angani nyota na mwezi, kwa mapenzi nita kuenzi. Wambea wapite hivi, mimi na wendo tu wajenzi. Kawazuli la walidi, unanikinga baridi. Tagalume ni bea siti, walai mimbo kakosi tuwa kuchiti. Wazuli anishihamu, kutizama. Mdomoni ni kuchumu. Niko moto tinitibu, mikwa kondo nishazama. Mdomoni niko tu.
Forever, baby, forever. Mimi na we forever. Me and you,
me and you forever.
Forever, baby, forever. Mimi na we forever. Me and you.
Yeah. Ni bebe forever, sini ache kakichia. Ifanye kama rezo, ni kate makuchia. Kama iti na jeneza, hata nekilala nja. Stoku acha, kishuwa mina wekesho na jana. Forever yani, stoku paki kama galwe. Ndo wangu wandani, swezi kukuweka mbali. Niko nawe macho macho kukupata ni haso. Hata nikitopa gaso, swezi kukufanya race. Every day niwe naive, ndo die nife nawe. Kifaranga ama mwewe, nitafune tu mwenyewe. Stoku acha mwenyewe kama kichwa. Na nywele la kukunze koko jendu. Na kupendo la jua kasantoni na derira. Kushote siwe kurio kanifanya wakulia. Wendo wangu malikia kwa nawe na jivunia. Swezi kakuacha faka mkia wanga. Kana fani meze usinteme kama te. Kitokea kateleza nitake kama te. Kajai na bosaga mugu mkate. Kina kirefu naona base ni kama te. Kwenye kozi ya mapenzi nona kao mefuzu. Mama sema kama taji tangu ama ni kupe nyama. Mana mimenye mnyama saya nini tena nyama basi. Munipangi, tukaya jenge mema. Forever yani, stoku paki kama galu. Wendo wangu wandani, sanini kuwate mbali. Na, kwenye kozi ya mapenzi. Ni mwenye nta kuenzi kwa sababu we mwenzi.
Forever, baby, baby. Forever, mi na we. Forever, mi and you.
Mi and you forever.
Forever, baby, baby. Forever, mi na we. Forever. Me and you
forever, forever, forever.
Me and you
forever, forever, forever. Me and you.